Dafjit
inside.
The majority's favor.
Abachi seka chimbuya.
Inendine angwe.
We international.
Nanga wa imu mana mava boza. Imweva upo wandeve mumakonda. Muka wina bonanza mwatenga na gola. Muma sanduka ba mwankore. Nishipane baba chula. Nishipane baba chula. Nishipane baba chula.
Kukunda ndano kumbepeshe lobufi. Na kupapata mvela kwa kamesi. Atate aziva idilongo lolesi. Voka mba kamba inevoy iniwezi. Ngawani sabota bunda kwa TS. Pano pachipanda voka mba niwezi. Palivalo nato katongo na mesi. Kuline nino sinifuna mayesu. Suzaka mupeza kuvala no buti. Bakazi vake swagi kuma masuti.
Nishipane baba chula. Nakawaini mana mavaboza. Imweva upo wandeve mumakonda. Muka wina bonanza mwatenga na gola. Muma sanduka wa mwankole. Nishipane baba chula. Nishipane baba chula. Nishipane baba chula. Nishipane baba chula. Tima kuzibani, muma yamba vizungu. Do you know me? Do you know who I am? Open from mazinga lengese watu kwa na familia kuiwe. Tima chinja kaleka, na miwone kele yose. Hey daddy, ni masuti, bangene kamu vipala kala. Nanga wai muma na mavaboza, imweva upo wandeve muma konda. Muka wina bonanza mwatenga na gola. Muma sanduka ba mwankole. Nishipane baba chula.
Nishipane baba vutika.
Nishipane baba chula.
Siba makala na mbwino kati muli.
Nishipane baba chula.
Nishipane baba vutika.
Nishipane baba chula.
Siba makala na mbwino kati muli.
Nishipane baba chula.
Hey yo tough kid,
yeah.
The majority is favorite young obey. Miley D, my lips, Chemima, na bonse palanki.
Bwinde International.
DJ Bwinde, SK, ha. Season Palace, DJ Mix, the house master.
It's an all-in-new Focus production.